Haina bei, wepanda na maneno tukipanda bei. Asindo makontao tulipanga bei. Kipanga akili kali kama panga hey. Mboga ziko sita, na kwanza ndo saa sita, milioni sita, kata komate tapenjo pakatwe pekesho. Ribata mapenzi ukatwe no more story. Mwamba ni mwamba, tamba ringeshore. Nice and slow, whoa, whoa, whoa. Fashion show, yeah, yeah, yeah. Nice and slow, whoa, whoa, whoa. We us wanna ball, yeah, 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 yeah.
Aibu zina kato leo. Tonight ama chini pandisha leo. Dani masinema zima video. Mauno kuzungushwa kama kombeo. Mama, 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 mama. Mama, mama, mama.
Showtime, showtime, showtime.
Mama,
mama, mama. Zinaibuka leo, kitanda pembejeo. Utam tende leo, upendo upende leo. Mtatweta leo, zikija mina kata. Mtabeba leo. Si unajua king ni king sizer. Watoto wapendi cook naishwa. Watoto wanapenda kufraishwa. Usaka na kuspendi ndo maisha.
Bebe kwenye kona, shuzi limenona. Mwili unatamani wendo pozi wa kuona. Nicheze kama Messi, mjuzi Maradona. Sichezi kwenye kesi, mjuzi wa kupona. Mjuzi mina bless. Wanaitika yes. Dani ni watoto vimitungi kama guess. Wakilipuka boom, washamaliza boom. Nachukane kagambani ni kamalize room.
Aibu zina kato weka vileo. Tonight ama chini pandisha leo. Dani masinema zima video. Mauno kuzungushwa kama kombeo. Mama, 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 mama. Mama, mama, mama.
Showtime, showtime.
Sexiest, whoa. Sexy west,
whoa.
Sexy
nyash,
sexy west.
Les Wiggy, catwalk, hash kiki, tapigwa shot, Kempiski, rooftop, Badai, Bangkok, Vida Rubin, macho ya chin, wataka namba, wachore chin, Sheila Chumbin, I like Chumbin, Mina Jigamba, wataka nenda.
Showtime, showtime, showtime.
Mama.